UG, Queen Kama. What? Mawa on the mix, baby. Kwea nyweza mu.
Kulabo chango pita mamio. Banange mkwita dadio. Na koo kubamu bangalo. Hivide wanga tevi sangi kano. Maize mamio. Na unga yugwe dadio. Na koo kubamu bangalo. Hivide wanga tevi sangi kano.
Overdose of denial, baby. Abantawanya akuna wakso, baby. Manya this moment. Tasa queen yo order. My doctor the right dose. No, si rock but no ina ya mani. Oh, utameza mu. Tochi mani kwe anweza mu. Asi nani my baby no. Jagala panado my baby oh. I don't like it baby oh. Nani muze kamu bangalo. Labo chango kita mami oh.
Oh.